リムジカンガール。リムリムジカンガールだちとじこえじょって。
debbo wana vampire no ɓuccorto ƴiƴam gorko ñaamo nokkatta so yalti laɓɓinte ko nano haalnam ko ɓurranma hakkunde kaalowo nanowo moussa toɓɓe potta nanan ceeɗo yenanowo rimu jam cellani ɓuri ɗimon wiide kees mbaɗa mawno mbakono ɓeydo dogdonnoɓe yam carriére kees vampire windi rammi texu jam ko ƴiƴam ko saabi mbiɗon safo ray ko mbatta kono laaɓi onon kanga walla min no kaŋirton ɗo ko sosami wuuro wumɓe sikki ala kokinton so kangaɗo jiibi ƴoƴƴo toli hen kangaɗo kaŋirɗo kangaɗo ko ƴoƴƴo walla ko kangaɗo ƴoƴɓe ɓe nannan mbiya walla safaray ko kangaɗo kadi ɗi goni ƴoyre windunonde nandal kangaɗo kaɗam kettotoɗon kadi kaɗam cafraton mbaɗa rima rimuji kangaɗo dajjitoji goye ƴoƴɓe check 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 rimuji kangal
for wives forever
mbaɗa rima rimuji kangaɗo dajjitoji koye ƴoƴɓe check 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 rimuji kangaɗo mbaɗa rimuji kangaɗo dajjitoji koye gorko yiɗa yiide ƴiƴe muɗum hay saaha debbo no sohli yiide ƴiƴe mum kala saaha wadda jaɓɓi hay ƴiƴam no waɗi ɗam bella ma nanɗo yumum jombajo tawtoraɗo holɗam bella ma waldi caggal nde nanni boji ɓiyum hanki hol gañjo nande boji ɓiyum ɗon e ɗon ɗo jibina hay goto yiɗa nande boji bamum hayso mayde yumum gondolle ƴiƴam sa andam kañum jiiɗi yumma visa aljana na gasa wona iblis no tolirɗamo nongo ɗirɗa jahannama haɗam yettinde dawwiɓe mamuɗo iblis somi yafaki iblis jaboyoɓe jahannama kangaɗo nanna winda ƴoƴƴo nanna haawe beyam gardan bo naati nder mbaldam ndi fofo haawe kangaɗo kaaɗi hakki katul mouhammad deyanda o lirif mi moƴƴiramaɗa nangu ha biya